This music. Wazwanguli, yebo ota yandi kusanduka. Wazwanguli, yebo ota yandi bululami. Ingati yakababuyo yakalengwaleza. Oyo wabikamulawo yebo ngota yandi kutobela.
Wazwanguli, yebo ota yandi bululami. Wazwanguli, yebo ota yandi kusanduka. Ingati yakababuyo yakalengwaleza.
Walenga churu anyiga Walivika suwa amwezi kutiga ipa mumuni Waira ira malaire mbohele iwenda Asunu ira mutobela tagune impia Shale mabuti omuntu yebo oji simisezo Mutobela mulao imwami yebo mbagupa Bikila manu aga kega zira gashonto Gaya watata, swebo motwele iwendela.
Wazwanguli, yebo ota yandi bululami. Wazwanguli, yebo ota yandi kusanduka. Ingati yakababuyo, yakalengwaleza. Oyo wabikamulawo, yebo ota yandi kutobela. Wazwanguli, yebo ota yandi bululami. Wazwanguli, yebo ota yandi
Taito meneni musa ilamana Ibu botu gayo Mboi jisi obubu yomana Asiga mesia Ulonda bagwe taiga sumanani Uyango yompa Iba vishi avalo kupitiria Aba iba simbi Bagu wanda musa baya kushukuta Basankwa bamari Mboya ndishisha baya kunyonyoga Noya kuti Heji botevi intu ya munyiga Obo busuba, mawe busuba wagulira ndamba
Wazwanguli, yebo ota yandi bululami Wazwanguli, yebo ota yandi kusanduka Ingati yakababuyo, yakalengwaleza Oyo wabikamulawo, yebo ota yandi kutobela Wazwanguli, yebo ota yandi bululami Wazwanguli, yebo ota yandi
Wunyina wusena, waloye wunyina yimulawo
Matubele yela, mose motuinda ulimilawo Ino wazanguli yebo ota yandi ula hirirwa
Yalomba tutobele mila unjaga tupajirenga Injiga ye injo mwene wa mama hiya umana Ujinyina ibu watubu ya ujala munyiga
Oyongo mutayandi umita walo uya ubola
Hagu mnyonyona kambu maga undulu ya
Wazwanguli, yebo ota yandi bulula
Wazwanguli,
wazwanguli,
wazwanguli
Yebo ota yandi usandula
Yebo tata
Ingati yaga wabuyo, yaga lengwaleza Oyo wabikamula o, yebo ota yandi utula
Wazwanguli,
wazwanguli,
wazwanguli
Wazwanguli, wazwanguli, yebo ota yandi usandula
Matikuileza
Ingati yaga wabuyo, yaga lengwaleza
oh. Waswaguli
Waswaguli Nebo
Waswaguli Tata Nyeba.